Isithombe sesihlanu. UBowazi nabaholi baseBethlehem. UBowazi wabiza abaholi abayishumi esangweni laseBethlehem. Omunye wezihlobo wayenelungelo ukushada uRuth kuqala, kodwa bonke bavumelana ukuthi ukuba ashade noBowazi. Ukuqinisekisa omunye wezihlobo wanikela ngezimbatata zakhe kuBowazi. Kwakuyindlela yokutshengisa kwa-Israyeli. UBowazi wathatha uRuth njengenkosikazi wakhe. Bathola indodana igama layo lingu-Obed. Enye amakhosikazi yathi kuNaomi, "Mbonge uNkulunkulu okunike izindodana ukuba ikugcine, iyokwaziwa kwaJuda, ivuselele impilo yakho futhi ikunakekele ebudaleni. Indodakazi yakho iyoba ingcono kuwe enye amadodakazi ayisikhombisa iyokumzalisa." Zihlobo, uRuth uthola ukujabula lapho edumisa uNkulunkulu kanye nabantu bakhe. U-Obed wayengumzukulu kaDavide, inkosi enkulu yakwaJuda. Uya kuba inkosi yayo yonke umuntu. Sizofunda ngaye esifundweni esilandelayo.